Tabakolera mu 10 municipality mu district ye 10 mu kiko wa kono obuvanjwa bwa Uganda bagamba nti ebbula ly'obuyumba obukyamirwamu ye kanaaluzaala w'okulemesa emirimu gy'ekisuubuzi ate nga ne namunkukumba ow'endwadde naye bayinza obutamwewala bagamba nti obuyumba obukyamirwamu abasinga tebabulina nga n'abatuuze mu kitundu mwe bakolera abasinga beeyambisa nkuubo wakati w'amayumba ebifulukwa n'abamu ne beeyambisa obuveera okweyambiramu abasuubuzi balabula nti kino kigenda kubeera kya bulabe ddala ekiyinza okuvaako endwadde ez'obuligo ezissa abantu mu mawanga agawerako bagamba nti abasuubuzi basoba mu 8 abakolera mu katale ak'10 Mile Market mulimu abalina ebirabo by'emmere eby'omwenge zi boutique n'abasuubuzi abalala kyokka nga tebalina buyumba bukyamirwamu bumala. Samuel Musoke, Municipal Health Officer, agamba nti ekiseera gavumenti ebeeko kyekola okulwanyisa ekizibu kino.